bunduki umekwenda faster kama upepo. Umelipa sana kodi, mwaka nikaza ujenge ya kwako. Siku kukwenda roji udonyoana, matembezi yako kaona nyashi kageuka. Umetumiwa na uli na uweni kwa mwenzio, umuliza demu mekula nini wakatuja tumaela. Siku kuhio
hiyo hiyo hiyo,
karibu kwetu nyumbani.
Unaona wa papa
nyumbani,
unaje wa papa
nyumbani,
mbea wa papa
nyumbani. Karisha nunua nguo za kutoka siye na kapo yangu leire. Hivi leo twaenda paje kura kambale, na tuko wawili na penzi letu hili la loa tulisubiri. Na leo siku kuu imewadia, na kama kupati kilo safi, na kama kucheza cheza ulilaps, na kama marafiki umerejea. Leo tunatumia sisi paka basi. Hi Mary,
Merry Christmas and Happy New Year.
Happy
Merry Christmas and Happy New Year.
Happy Happy
Merry Christmas and Happy New Year.
Happy
Merry Christmas and Happy New Year.
Hili gomo talicheza vipi? Hebu cheza kama utaki, sukusha uno kama umelise. Hebu cheza kama utaki, ama sukusha 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 mama, ama tikisa tikisa tikisa.
Wee
kama vipi sukusha sukusha sukusha.
Hai
hapo vipi tikisa tikisa noma.
Hey. Oho tafta era unga sio akiba.
Cheese
Steve Wilson Simba Kiraka.
Oh my god.